from Amplify.com.
I'm on another level. We gonna dive together on this one. Bounce.
Virazina ni maafu munga kaidja nirirafu Notelana, that's why I'm kuimba ne niriyamalile Nimbo timasha purano wanda zimarida chirirelile Saliote to my mama kaliza mind unuabwana Just a thought to keep on my kina zimfela munga nirifopwana
Kuma nifela maningi pozeti oro na fika chuma nirinda Menengira tuka buku mkati nikapa usa jajina Atika gashi sika chitika Gana zila munga nitita Iga fupi munga kaidja Suali munga nipipa jina katwiri
Gana zila munga nitita